Doki pasaga like that. Funja chaga zigo la kabati. Kuchi kuchu siku tukifight. Mashangwa yangu bati. Nime hapa ni kupende. Malki ya mlimbwende. Na kama kuzikwa, tuzikwe wote. Kama nyumba shaezeka vyako nkaweka. Chumba njoka Ni kufuge kifaranga wone ukingara. Wale maoya Kama nyumba shaezeka vyako nkaweka. Chumba njoka Ni kufuge kifaranga wone ukingara. Wale maoya Saga that I like that. Saga that I like that. Saga that Kwa usukani umeka Baby ni drive mutoka Kwenye giza wa shata Bampa to bampa Kenya pakada Mtoto mkali shuja Kwenye moyo minija Ninenuko naka Mzuko mepanda unani para Kama nyumba shaezeka vyako nkaweka Chumba njoka Ni kufuge kifaranga wone ukingara Wale maoya Kama nyumba shaezeka vyako nkaweka Chumba njoka Ni kufuge kifaranga wone ukingara Wale maoya Saga that